Keep it for real. Top of the hook, I'm cheesy. Get a chance, I'm not about the gang. Turn your gang. Pop it, pop it. They're gonna lowly low, lowly low. Yeah, yeah. Put your record, put your record.
Rise production.
Tabasamu, mtoto mwenye adabu, acha maneno ya wanadamu, nitakupa mambo matamu. Ni wangapi wamekuja wanashindwa wanakwenda, ila mimi niko mapenzi ya utapeli na ya jua. Uko mimi siko.
Wanakutamani ni wengi, anayekupenda ni mimi. Usiwasikie you are mine. Sintokuacha mashani. Ni nini mbaya mami? Ambie nijue. Ni nini mbaya switi? Maneno matamu na kuimbia. Hivi kwa nini unanimiza? Sinafahamu na kuzimia. Sasa kwa nini unanizimua?
Maneno matamu na kuimbia. Hivi kwa nini unanimiza?
Pagawe Aike na lolilo
Bujumbura to Dar Salama
Aike na lolilo
East Africa community
Aike na lolilo
Bujumbura to Dar Salama
Aike na lolilo Hey ya
Yeah, this is Kiwa for the top of the whole top cheese and ghetto Tanzania but the gang tell me to pop it Gonna load it low, the gang of the gang, Tanzania boy, DJ Polen, Brussels, pop to the top, Alpha System, Big Boss, Laser Classic.